Omuntu wakunga chokembera, yari yangu atandi kusowa. Omuntu wakula chokembera, yari yegororo sanga kota kota. Omuntu wakula chokembera, yeina kanyamu sanga katinkanyanya. Omuntu wakula ya ukamubane, ebo aba mukwara medyo sanga abongota. Omuntu wakula yera biranyo, biya yokete do sanga bisemu. Omuntu wakula afune entondo, aba moro entondo bayigo kuroga. Omuntu omukulu nga yasobeza, omwana bera ali wawo yarugwamu. Sijaja yangu wakulu jolero olweka, nakuba nomula usonga ya bilesi. Nakwata n'omuggo ng'ate mukambwe, mukwana gwefaayo kyokka nga ya omuntu wakula ate abamu bafunamu ettima eyandiyambye baana okukula ate omusanga yabalemesa nange ekyo kyanyizisa n'embagajjata zigyennangirire nti abantu abakuze mulina okujjuka waliwo kiyamani eyo gye tubeera yakola etteeka naye nerimukwata yagamba omuntu bw'aweza emyaka 80 ng'owakiyamani takyabusaana kyokka ye bw'alabye ng'atuuse mu 7 n'atandika opapala nti nno ligibwewo gundi nnyoka toddira enkanyanyo ziyita ebiseera gundi nnyoka ozadde baagera gikuba n'ozina gundi nnyoka olukula liyongo walwati baagera gundi nnyoka envire bw'ozisala emyaka olabika abantu abakuze mulina okunnyoka soma mugamba bwe bafuzi b'enkya kyokka bwe tumala okusoma ne mutuma emirimu mugamba ti emiti emito gigumiza ekibira kinaggumiza kitya ng'abakuze temunavaawo muli ku migava emito musala embaawo kyokka ng'emivulo egikaddiye giri ku lugya mulesa abakaddiye banaabalina enkanyinya kyokka abavubuka abandikoze ffe tugobwawo wano mwaleeta ssente z'okwekulaakulanya kyokka ekyannuma ate mwazi wabakadde mbuusa mwabawa bategeeka amaziika gaabwe oba bagula empeke beeyibule badde buto ssente zaakubula mu myaka 38 n'ogenda mu 5 era ne zigaana kati oli mu nsanve era okyawaalirira leka n'abaana bagezesa emikisa gyabwe myaka 6 naawe ovuga booda nga n'amawugwego tegakyasobola mpewo bagamba giwe omwana owoza bajja kunziba tibukyozeevugira ziri wazowezeza watandika okubajja emyaka 48 kati oli mu nsanve era okyali mu bazi tokyalina n'amaanyi gaakukuba nnyondo kyokka we bakumma emirimu ng'ate otulutuma okwetunda watandika oyina 14 kati oli mu 5 era oli mu kulenga ofuuye emmindi n'amannyo ne gakyuka kipya ki ky'olina kwavuganya ab'14 myaka 6 okyali mu butembeeyi n'okusala ekkubo omala ssaawa nnamba linda siti kanso olw'eribeesazeeko olyekanga musukulu wakukubye ennempi okuvuga takisi ng'oli wa myaka 8 obanga asiga mu biseera by'okukungula wayigiriza basudde okusuna endongo n'akaddiwa naafa oli mu biddongo ne bazukulu bo basuna ndongo kyokka okaayanira foobi ofunya n'okulwana gundi nnyoka toddira enkanyanyo ziyita ebiseera gundi nnyoka bw'ozadde baagera gikuba n'ozina gundi nnyoka olukula liyonko walwati baagera gundi nnyoka envine bw'ozisala emyaka olabika abantu abakuze mulina okunnyoka nabali abagamba munange nkuzeemu naye nkyayinayo obwako obutono era ndegese bangi bendireka abalireeta kasukaali gye ndibeera museeyise enkubuge ze nkwagala nnyo wakola ekintu nze gye nnali ndoota wagambako okuze leediyo k'ogiveeko oleke n'abaana bafune kye bannaalya ne mukayimbira era wavaamu kati ojja buzi kukebeera bigaanye siriva kyagulanyi naawe wakola nnyo wava mu bidongo tewalinda kuswala abantu be tuyimbira nga bamanyiira eyasasudde okulaba yakugoba nti oveeyo bafuuka n'emmeke be bakasuka agaveera kyova olaba byetaaga bavubuka so si bakadde gwe mu biseera by'akasozi wali mu ddongo agwowabula ne ku nsobi awo ezikoleddwa kyokka na kaakano era okyali mu ddongo naye
neba sango yamba de chinombo saipa
kunde nyoka totirenga nyanyo zite bisera hey mabaka dungu kamu temunindo bameyamanya golode ni bani namwe mwekebere mumuli mutiyeyo emwabayimbi baraga atebwe masonga mushi bachibinyo hey namwe mipira mulekaba musayi moto bazanyo kundiba Zeyima yanja, omukazi mukase bonga gwali boda. Musei wafe, kebere muboko lana baba kuziba binyoke. Ho, aba security, ne mumwenda bamwa bakadie. Ba producer, mweno nyenezenga sinna bamenya. Chitange amirisengendo, transport yata wera gononya za visa. Chali wange baby boy, gwa kusiba mbiri no nyuma leje chisera. Bastaiga, tigiri zambi seyo kuba na wenda ba Producer Jona, engomo jikuye na ye enyinge yo Tojikwatako
Remember where you got it first www.djericom.com